xaafadii shoo ku mid ah afarta xaafadood ee ku yimid magaalada Baydhabo waliba ku darere olole nadaafadeed oo Redland-ka naga u bilicda magaalada waana la kufuro wadooyinka qaar ee xaafada Isha iyo dhanka kale xaafada iyo ku dareeran dhismooyin shir duban bulshada xaafada Isha iyo gudoomiyashu iyo wadaan olole nadaafadeed iyo onaas islaagaane iyo kanadeefsada hayaan wadooyinka gudoomiyaha xaafada Ishe magaalada Baydhabo ayaa faafayeen kubi ololo nadaafadeed ee xaafada iyo kuwadan iyo waliyabo ka dhali taas oo kale waliba uu suuqor bees bedelada ku jira xaafada gaar ahaan dhismooyin ku cusub sada wadooyinka iyo guriyaal ka shir duwan
salaan kadib guud ahaan xaafada Ishe markii aan ku warama waliba waa wali roogay hadii Ilaahay indiidna muddo ka dhow markuu halseena yarrooga halkaasina walinay ku qabsomay ilaa todoba jid amal oo haafada ku halawsanayno areeri haayeen ya gaarna arka shibne gaarna walib waha yoon wiinayni antaas wal qabadkii kanu tan lamaad muddo hata lu ku roog afar bilood wali gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Abdullahi Ali Wateng ne faray awaamir oo sadelin hakamayl hay qashinkun oo hakubadadi haafadon degmadan Baydhabo toban ka haafadood wali awaamirana ne faray olole nadaafadeed oo muddo lama isbuuc ah un ku hayna magaalada Baydhabo gaar ahaan haafadooyinka Shalduun kaasatan haafad ish un ku hayna olole markii hadhamaaday toban shan maalmood kadib ololegi un hayna gaba gabaawi kadib walina ne soo biyeenana si ay baawr oo in shaqeeyo waa hada faaydoorka degmada Baydhabo yana nasi antaas sidii 4 bilood atoon hadhaafne wali soo biyaanay nadaafad guud iyo wadooyinkii oo shaqadii tan hordhamuun aan wadani ya goobadaana waan shaqadaan haytay waan guud ahaan iyo amnigi sidii nalal leen shidal lahay jididki libinaay leerlanka hiri lahay sidii uu kula shaqay lahayni laamaha amniga qiibo iyo shaldu sida nabi sugud booliiste CID dhamaantii guud ahaan amniga sidii uu kula shaqay lahayn iyada ka hawlanaayeen wadanku waagi hor uu wadanka kigaana ilaa 30 sano ya burburka jare maadaama sanayalku dambe walbadana isbedelay wadanka ku ziyade isbedelkaasna Ilaahay mahdiis isku leh mahadla maana wal isku leh madaxweyne Abdaasiis sida adii boqday jididka markii hore la bilaaway hool kasto la bilaaway markii hore la bilaaw adagda laakiin markii dambe dadka la qabsadaa in baahlo hob iyo fadheed walbadano wali aragaas hordhaanka Ilaahay noo wareeji lahayn yaa hata wali aragaas gudoomi jiirada hege noo hirin dadkii yoba ka kasbaday yoba keenko oo kaleen wadadaasan in soo bifadaan hata wali aragaas dadka le maamulkii leenii ogaaday wadadaas suubsana fadahayn maamul han wal halni kullu ogaaday shaab shireys wal masuubi kor maamul shireys wal masuubi kor maadaama uu shaabki oo maamulki hoos ku yeeunaana wal halni la qabado leen shaabki baba ha odsadaha in wadooyinkaas la suubi taas daraadii ka fududaat in wadooyinkaas fara badan la suubi
leebo shir duban ee bulshada xaafada ee magaalada Baydhabo iyo wadaan olole nadaafadeed oo Redland-ka naga u bilicda magaalada iyo guud ahaanba magaalada Baydhabo ku jiraan horumar shir duban